bye bimu kubyenna linyenzo kusula lwena tambula kone president mutureke abaje bamvuma mwesembe bamuwadde songa mu butofu zisiyanga kulupia yesonga lwaki mbetadde mu giteno otegere nti bwe musula nange bwe suleka acheka abajokolera bagala zake songa mu kuyimba nange bagale bidula ebyo mbifudde ku mutegedde kitufu kumazima kwentu de Uganda ye yange balugera gali awomuge galumenyomo nange nkunga bana Uganda tube muntu omu aba boda boda bakuba mupakasa n'abatakisa bagobeddwa mu kibuga Kampala abe wakiseka natete mbagamba abekibuye mwangu we gobe omulembe guno omulembe omuguta sirina kyengufunyemu wabula okunda byennaku guno omulembe omuguta omulembe omuguta gugende walawala tekuddanga mu maka ga sirwanisa omulembe omuguta omulembe omuguta mwe mwafiira ne ssebo era nkulidde munnaku guno omulembe omuguta omulembe omuguta mwe nalabirira kiwetere eyo kyabeekanu tulwanyisa omulembe omuguta guno omulembe omuguta munasanga mutabaze yakuba abantu abakulu guno omulembe omuguta guno omulembe omuguta mwebaganira kabakugende bugerere tulwanyisa omulembe omuguta guno omulembe omuguta mwebakalya lediyo eyaffe ey'obujjajja guno omulembe omuguta guno omulembe omuguta n'amasiro mwebagokyera tulwanyisa omulembe omuguta guno omulembe omuguta ne rodi meya mwe bamunyigirake okumukabya ng'omwana tulwanyisa omulembe omuguta genda bye mulembe omuguta kati mbikooye kyovaola bannasazeewo nkube mu ennyimba bagamba mu Uganda twafuna obwetwazi naye nze bwe ndaba tulinga abattu kuze mpulira nti mu nsiko baalwana abaagala Uganda eno tuba obulungi ebigendererwa kati baabivaako dda kati bafashimu Uganda ku kiti omuntu eyazaalibwa mu ggwanga lye Uganda basya banaendagamuntu eriko ekiseera weekoma kitegeeza buli alina endagamuntu mugwira babwina ggwako jja kuddayo saba obutuuze ate ekibi ekiri mu ggwanga lye Uganda buli ayogera amazima enkeerakeera mu bwati ogenda okuva mu kkomera oba mulwadde mu mwezi nga gumu ogenda okuwulira ng'afudde noono omusumba wange yakafa wano bwe yava mu kkomera teyadda mu kusiruka ndowooza kye babatwala mu makomera eyo babasuza bubi ne bajjayo ebirwadde yigabizaayo owomula mirembe ne manya boolesa eno tulimiranga kambuse osiwa ekiwangala ekibuuzo eyagenda okwata jjajja sikatawo ekiswera mu mbuga atali mubbiti oba saddaasa abaana kyekyakutwaza bamajemu mu kuba abalwadde jjajja bamweyana ng'aveerwe ngaowonya abalwadde yasula mu nkomya ekiwangalawo ku poliisi osimbuuza kijja kyamusibyawo wali osimba ggwanga oba buli bwanguse obwo obi weyini bwe yava yayamba abantu emiggo gyamukubwanga eyabbye emmundu se wetunuulira ebiri mu Uganda bannansitwanira essa okulonda kampeyini osissa ku mativi nga mukyalo waliyo atalina na radiyo onoomunyumiza otya bino ebya social media na smartphone yakirabanga kirooto kyendabye mulembe omuguta abaluvu bangi bwe tutakulwanyisa obwavu bwakututta ekyokulabirako embeera ya covid ku mmere ebadde sonde bweweebwa abaafu be baagiwa bagitwale mu byalo gigaba abamu batunze entunda okufuna ssente siganya kuwa obukulu abakuwadde kulya naye nammwe mwekube mu mutima alineeggwanga yemmwe okuno omulembe omuguta nze mwendabidde ejjajja atafa ku bazzukulu be tulwanyisa omulembe omuguta Uganda namu mulina katichu umwambala yero umulaba umwambala umusanga uzamize yetu wete mbetwe baka songa na inchi nyara ye mugula kwasu orugudo rantebe kisipresi bebakula pana kutuwa jega nyanyombo mno tuonye songa bakule deva kakawa mamoroka boda boda nebigiro waka gali tosala kane chinja kukuli chila kwebakula boda vikere bugari mwite kurukadiyo mwe wana mumure omusenyo basima saba chaina batwala mayinja bakole girasi ne kunyanja wana bavuye bagoba Wandye kanganga ninyanje ya tundi wa Yabangi na Uganda tibanga bakitunda Kangenda mulandi no nyereza kuchiapa Chimanyi vyenyimba katiri yo kwenyeza Na yesi ya kusanyo sabi uunge wange basura Bino vyenyimba vya mbasa jimuli Kwa uliranga chikuku teko nyambo vibunyense Ebintu vya Uganda kwebityo abogera amazima Mushimanyo lusi teka wuna Chandibera yechila mojimuli Bana Uganda mwagale nyevya mwoni Wanyumiru wa ginyimbo wana wendi bandi subu wanga kamere nga nyimbia Mubatu alande wabamu ya nanababu ulirechi tufu nduka siva dinyo musasi Bana wange sabamu venga mamatifu Mugabana katono kembali kete Obo burufu siburu onji Temunzi kuranga paulo Wagale nyululimi olugara no waka waka Temusulange biubu wangwa nendamu Mwembanga kubusibu wefuna mwishimanyenga Yenyimba bibili setapu Banja masibu gilangazi Mujukire nibanda nichirumira Unumulembo mkuta sirina chengu funyemo Wabolo kunda vina
Unumulembo mkuta
Murembo mkuta menda vita bibi jambi Yabate mabantu imasala
Unumulembo mkuta
Akasuzika waifu kafura pala kisibi bate Murembo mkuta Wala mento jifule sanyuli ebikonde Mbibate mumorembe mbuta Chengu ntasini nenya kairima Mbafirite kumorembe mbuta
Kuna umorembe mbuta
Akatare kowino Pako shira mumorembe mbuta Echipata kechisuse Chira vide kumorembe mbuta
Kuna umorembe mbuta
Umorembe mbuta Abakasi wafabazale wadagala kubula Janjaba mweye namba kunde kuyo nange miremu Evita kubili sanga kukuge Meyense kwe kukumachiswera mbuga Umorembe mbuta sima nyoba na mbuta Bajaji ambasawa mwena mutekeke mikoro jamwe jeji na mponya Nsabane katonda ankume Nyongiro kusome sange kwa
Tumani somo lembo mkuta